vachimi changa mbubi rwanara kuze urebye nana meze muzitsa twabuze ubwongo bwo fasha kwibuka urakoze kuba wikiri gita ugaseka ukorera ibikero kagira dreams nibyo bigufasha kugura pima waba umusozo ukabura dreams whatever nabo gasigari kuca hafi mwana dusubira yo efuguzo tuvuniremo hama hamwe butwirireho naho ubundi nagahoraho pero kindaya mukozi nyakanga mutarama maze ndanga patiraho nkoresha n'umusaza nyirabakagaza arataha imbeho ku rugi di aba bahongo bakunda imiya babyita kurimba di intege nizo zikata umugi se nitumuse se waruri he Namutima mubi naona nyiru wange Abanzi banje, famura gimande Imani haze, imani hori hose Chali loki, udajito sisabo sali ya mumyoti Sisi niba na jeto pata wanyiri loki Nyaka sani manu pasa uwa munti Nanja sindi jinsi, nanja ni mumisi Nara emeze nga umagaze nanja Sinzu wikore mana ni hivikora Oya wina mbiki ngokora Manye mbona mbibona imara ni hivi jena Se nitumu se waruri he Kumaru se Naratu se